salawo kubanga wankubya kubya ngova ekizibu kyo kyakurayo oleyo tabala kyalo simanyi kyoloza naye ntyeno nkupenda denasula bwomuyo tegemamayi wandeka mucere nga twenkana somo bubonero amakipitonero wesalawo osomo bubonero eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
wagala biriyo
na okenda kunjagala
nsula nkaba eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
wagala biriyo
na okenda kunjagala
nsula nkaba
amakipitonero
nalosina bechika kururo basi chamukomera ngabasibyo bupingu siitika ngabana mutegwa mere chokalavu tawakana bizibu mpalavu sitalina musawo tusokuzira ndimu matala na yesirira makatala kina kumye mpewe kaziza kugamba jangu watewe wasira jena kufuka ganga star kubo mukwano gwandwaza itankulaga ekitangala eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
wagala biriyo
na okenda kunjagala
nsula nkaba eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
wagala biriyo
na okenda kunjagala
nsula nkaba
amakipitonero
amakipitonero wesalawo osomo bubonero simanyi kyoloza naye ntyeno nkupenda denasula bwomuyo tegemamayi wandeka mucere nga twenkana nalose nabechika kururo basi chamukomera ngabasibyo bupingu siitika ngabana mutegwa mere chokalavu eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwagala biriyo
na okenda kunjagala
nsula nkaba eniyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwagala biriyo.